Bubble made it. Bubble made it.
Usinishoot, sina bulletproof ya moyo. Mimi kwamba hili la mikwako si mchoyo. Mengineo tutakabiliana nayo. Sindwele ya lopita sini sasa na yajayo. Unconditionally I love you. Internationally I take you. Juu ya kilele cha utamu. Wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever. Ya kupenda tena tukia chana. Muda ni kitu muhimu sana. Sisemu siwasikilize wana. Msikilize mama, jisikilize pia. Sauti yako ya ndani nini nachokombea. Tusishikwa maigizo bali uwalisea. Harusi likuwa bomba mwisho kusimulia. Tutengeneze hadithi nzuri wakisimulia. Yani toka ile siku na kungoa. Kila siku ni siku yetu ya ndoa. Na kuvua na kuvisha deli na kuoa. Kila usiku ni honeymoon, me and my honeymoon. Atuna shuli ndogo penzini. Chop my money, chop chop my money honey. Usipo zila wea zile nani. Uzuri we misiku hongi na kutunza. Lifestyle flani madogo watajifunza. Marafiki waishie mtani. Mambo yetu ya mapenzi tuunge chumbani. Wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever.